living our class. Kafan, kaqala ngisesikhele nginukelwe ama-clash. Hlanganisa ngizingela amatawu. Thenge enye imoto kodwa engenawawo. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Eish, soshplata tu. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Ngene kwamasho ukudilika i-gate. Yanikeza i-living our class. Kafan, kaqala ngisesikhele nginukelwe ama-clash. Hlanganisa ngizingela amatawu. Thenge enye imoto kodwa engenawawo. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Eish, soshplata tu. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Ngene kwamasho ukudilika i-gate. Lento sayiqala sibancane sithandela impilo ama-ankele esibiza ngezimpathi. Kwiqiqina sisakhula yangena nenyuka kancane kancane siyakhatha. Klasini le maths besidwebela ophaya bengazi kwi-radio nakhona so chat. Fana bestrat. Mashuka best abekulahleka imzimba ngekho uDr Nandi. Insimbi lu 19 istiletho. Eish, yakhasa mfo. Ibuza ngepleti nengalo yomthetho. Eish, soshplata jo. Njandini uyathanda ukusifakela amehlo. Eish, zocasha bro. Yabona manje kumele udlalele ghetto. Eish, zostaka no. Ubulala igroove, let's bend the rules. Odedele u2, call iduzu, kumele ngiju. Ngibamba u-accuse, sibamba ibhodlela elinembala ye-Gucci. Bamba i-PM ungayihlaba ngepleti. Eish, soshplata jo. Mhlawumbamba i-PM ungayihlaba ngepleti. Yazi-ke thothi ngiringa nge-idate. Yanikeza i-living our class. Kafan, kaqala ngisesikhele nginukelwe ama-clash. Hlanganisa ngizingela amatawu. Thenge enye imoto kodwa engenawawo. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Eish, soshplata jo. Mhlawumbamba i-V-class ngoyihlaba ngepleti. Ngene kwamasho ukudilika i-gate.